atembe omanyi obugambo bwa basu nasomero bwenyimba obulungi bwenna mbasaba olusajjideno ngaobugalo obwo omugama bwalijjukira ngaalamula n'abikka ku nsobi zange n'abembeera ekyokubimwe naŋŋamba kyawulira kye nnimbye ampabula kyogeza ebirimu ebiro gye nfunya naye nga n'ebibi nabyo biringa nfuufu munnange bwe nagenda okuwasa bamanandabirayo gwe yasiima mpeeyo alenga eddagala mbalimba ensonga zamugereza wabula nasanga busanzi mubbalamu enganywera omwenge mwensanga n'omulungi oneyandi omwoyo bajjatidde omwesembereza eddoboozi lyange eddungi neyimuleeta endiima nakuba akayimba kanga akanyuma nansemberera nakakaaka ku muddiramu nangaawo ne mugamba eggango ntituulawa n'okumbyoka gwemu amaddu yabaana yatuula amango ate kuddyo bweti embaga yalinga ewedde bwe nawumuza kitanga asiima ekyaddirira nange ne mufuuwa akaama ekyokubiri bwali bufumbo ne mutwala ewange ne tuteere ntende ng'omuzigo bwe namujja akusiba nga tutta wange kwebondeeza nga tujja tutta mukwano omuzibu ne nja neerabira nti sibirwa lwefeesuka basinga nkuzibbaala betwali tunywa nabaabo mwenge bebaali abagenyi ku mbaga gyetwali amangu amannya ga mukyalo oweeka genda okugamanya nga wayise omwezi mulamba kuba bwetwali mu mukwana omuzibu nga mwyitira lya mami kubanga nsuuta ngadde yampitaddadirwa nsonga buli kyayagala naleeta nga tiwaali kulwawo bannange mukama yayamba bwe yange yabeera walugavu oba mamba gwali kuswala kuba nali ndayidde eddanyo nga ne mbulombolomba emizira egyo ngizira abange twadda n'omukwana omuzibu bange ettano lityo olubuto lwajja amangu yalwanya bwe yazaala mulenzi ne mukkulamu amannya ga kitanga nzaala naye lumu ekiro naloota abatemu nga batuzinze mukyala esasi emukombi asamba mukyawo ne mugambye ekwowo tintwala ewamwe terindabye ku bakadde ensonga lingi w'amangu nnyo tinnaluuse bubi ntomalwoko ababanzirawa amaziga g'abakyala amangu beyanziramu yabyogeranga bambi afeesa amazima abazadde mbalina naye tekyattika nababulako mu ssomero sikulu fiiza zampeebwa anzira y'okuyiga nezipangisaawo omuzigo labika ntya mu bazadde eka eyagenda okuyiga nga nsitudde omuzzukulu tuligendayo omubireza egijja pangira njiya kyendirimba mwami abeeka kino gye bayita okuloota okyekanayo omutwe gwange tigwaloota kwali kulabula kuba tiwayitana mwezi mulamba mukyala wange n'akeera gye yagenda okulima esota ye yamusanga ne newoojya n'afa nga situlabyeku bakadde lwebwe nnanyuka naganda kulinda nagendayo ndaba ennyabo nasanga mulambo enduumu ne baliraana okujjayo yavuganga nze enjiya wetuziika omuntu ekyatteera byali birango nga basuddabika mukyala w'emmere nannyondo n'essaabaza okuziika munaana ku maka ga kitange ku bbali awo emmanju omanyi saali n'akibanja awalala nga nazimbira bbali ku kyakitanga nzaala kyennakutiwaali bakuu erinnya lya mmire nannyondo gye bamuzaala neyuulirwa mu birango ne bakwata n'abulungi ekyalo bajja babuuza ppaka lwe baatuuka kyokka bajjanga beewuunaganya nti osanga si yonna owaffe ye yafaana dda nnyo owaffe bamuli alaze ku ssomero gano amannya ge gafaananye mu njogera ne mu kusooka twegaana kubanga tu ajimanya bajane police kesi na yechifana ni kujiona fute yale mutiro chatsi ngisafesa na wone bajayo bivalita nikunzika mubiwe cho nebali chemiguwa misange jangu nani wawa mangu ogwa kulembera kwe gukutumu ogoko bina bomsoni nemugwe demya kaje baba rambu musangu wali wone chirala newe teka nziko mungu adamani sejava nobyo nobyo ayuwa mubara vyali vyabulimba vyonna babisambajya nga bandaga polisi kukoca okutusa koti welisalira nze sangu bali nga bazikula mukulu wabwe n'obuzukulu okundekera baagaana bajibayagala ninja marasi chitaka siri tira kuwasaba kazi barundiri so kuwasa chirunja nazimu choko mkaza sana jiwe wakamu wakati ono mulonde wakupako babu pocha katuru fatina wabinga visura mabache wako meira kweninga nevi upu wasabite ino butimu abango mkazo mulonde siwasa andi ebizibu biembira biebingifunya bebaba batuleka kutara nova jofute nga ulangiti ajituzari wala atene vio kunonya welimba wate wanie yojuri jendo kwewe mbikiza wamuja musitense ninga para ebalo sitoda muna kwe unaganya abanga wakaza barungi imbaraba nyo na yeja abalise tukira tuweke nilinya wali wono kwensibide tutwa mulondola mpola nibya njina zi tulinda kuhumize jija tukende ye wabwe banda bimuleteka ligatiwa mu myaka egijja nga tumaze okukola bwali bavumidde ebizibu ate n'obutali bugatte bufumbo ne bajjajja bazaala nnyabuti baagattwa jo walumbe yabaawukanya kana emyaka egy'obufumbo kumpi ensanvu abaagalwa nkomyawo ngenda kubanga ne bbaasi yewaffe.
Remember where you got it from. www.djericom.com